Wanted play on the track.
All right.
Haliosi, halichachi. Nikipo wa twalipasha moto. Twalipasha moto. Uchokozi hatutaki. Twadekeza na kama watoto. Ah, kama watoto. Yani, ile penzi linavyo shamiri. Natamani. Pakistani mahaba mweku mweku dale fa mweku wana chumbali peku peku lazizi twa peku wana fuwa nyesho nyesho my baby. Twanyeshana mambo yetu yetu lazizi. Twaridhishana atufurahi. Tupulize maputo tupasue. Tena bado baby. Tena kwenye mioyo yetu yetu ipasue.
Tusafiri baby, twende Mtwara, twende Rufungila.